Kenneth Hagin said.
Nitaenda kusema kitu ambacho Kenneth Hagin alisema.
You know Kenneth Hagin?
Unamjua Kenneth Hagin?
Kenneth E. Hagin.
Kenneth E. Hagin.
Now he's a man that occupied the office of a prophet.
Ni mtu ambaye anasimama kwenye ofisi ya nabii.
How do you know a prophet?
Ni nabii bila shaka.
Nabii, you guys, this language is This language is Hebrew. I heard a man in belief, faith. This Hebrew language.
Hii lugha kama Kibrania hivi. Kiswahili kama Kibrania hivi. You haven't heard
I'll
many
just speak that. I will speak direct Hebrew now. So,
nitaenda kwenye Kibrania moja kwa moja sasa hivi.
I'll all confuse ourselves.
Ili yetu sijivuruge.
That's Hebrew. Nabi is prophet.
Nabi is prophet. Yeah. Nabi ni...
I know.
Anajua baba, Nabi ni Nabi. Kibrania.
Are you Jews?
Nye ni Wayahudi.
Okay, so Brother Hagin, Kenneth Hagin was a prophet of God.
Kenneth Hagin alikuwa ni nabii wa Mungu.
And he said something. How do you know a prophet of God, a true prophet?
Ni nabii hakika wa Mungu.
A true prophet is not somebody who prophesies football games, football matches.
Nabii wa kweli si yule anayesema kuhusu mechi ya mpira.
Like Man United will win the Premiership.
Kama Man United ishinde Premier League.
That's false prophecy.
Wewe tayari ni unabii wa uongo.
Is even a mocking false prophecy.
Tena wewe ni unabii wa uongo na wa kubeza kabisa.
I hope that's what you said.
And that's what I said.
Are you a Man U fan?
I do not say anything.
That's why I'm
not covered.
I'm asking. I hope that's what you said.
Yes, that's what I said.
Don't worry, I'll use Man U many more times.
Nitatumia Manchester United mara nyingi zaidi.
God will judge you. If you don't say exactly what I said.
Usiposema hakika kama chosema.
Your name will be taken out of the book of life.
Jina lako litawekwa kitabu cha uzima.
All right, now, so a true prophet doesn't prophesy things like that.
Nabii wa kweli hatoi nabii kuhusu vitu kama hivyo.
The major work of a prophet,
kazi kuu ya nabii,
or the work of a prophet,
kazi kuu ya nabii,
is about the plan of God.
Ni kuhusu mpango wa Mungu.
And that's why the Old Testament,
na ndio maana katika Agano la Kale,
was referred to as the prophets.
Walikuwa ndio maana Agano la Kale inaitwa manabii.
When you read 2 Timothy 3:16,
ukisema Timotheo 2:16,
and it says all scripture is given by inspiration of God.
Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu.
That word inspiration of God,
lina neno pumzi ya Mungu,
means spirit inspired.
Inamaanisha ni kuvuviwa kwa Roho.
That means the spirit breathed it out.
Ina maana Roho amevuvia.
Now that is the ministry of prophets.
Na hiyo ndio kazi huduma ya manabii.
In 2 Timothy 1,
katika Timotheo 2:1,
2 Peter 1.
Waraka wa pili wa Petro 1
and verse 20.
Mstari wa 20.
Is that no prophecy of the scripture?
Anasema hakuna nabii katika maandiko.
Is of any private interpretation.
Ambao mtu anafasiri anavyotaka.
It says prophecy came not in the old time.
Nabii haukuja
by the will of man.
Kwa mapenzi ya mtu.
But holy men of God.
Lakini watu katifu wa Mungu.
Spoke.
Walisema.
As they were moved by the Holy Ghost.
Walipokuwa wakiongozwa na Roho.
So he calls the Old Testament.
Kwa hiyo Agano la Kale.
Prophecy.
Ni unaitwa unabii.
Also.
Lakini pia.
Hebrews 1:1.
Waebrania 1:1.
God.
Anasema Mungu.
Was sundry times.
Ambaye alisema zamani.
And in diverse manners.
Kwa njia nyingi.
Spoke in time past.
Alisema zamani.
To the fathers.
Kwa bababa.
By the prophets.
Katika manabii.
He's referring to the Old Testament.
Akiwa anamaanisha Agano la Kale.
He calls it the prophets.
Anaita unabii au manabii.
Now in Luke 24.
Katika Luka 24.
And verse 25.
Mstari wa 25.
When Jesus was rebuking his own disciples.
Yesu alipokuwa anakemea wanafunzi wake.
Upon his resurrection.
Alipofufuka.
He said to them.
Aliwaambia.
O fools.
Enyi msiofahamu.
And slow of heart.
Wenye mioyo mizito.
To believe all that the prophets have spoken.
Ya kuamini yote ambayo manabii waliyasema.
Now what does he mean by the prophets?
Nini maana ya manabii?
Now 26.
Mstari 26.
Luke 24.
Luka 24 mstari 26.
Ought not Christ. To have suffered these things.
Christo kupata mateso
haya. And to enter into his glory.
Na kuingia katika utukufu wake.
Then 27.
Mstari 27.
Beginning at Moses.
Akaanza kutoka Musa.
And all the prophets.
Na manabii wote.
He expounded to them in all the scriptures.
Akaeleza katika maandiko yote.
Notice the statement.
Angalia alichokisema hapo mbele.
All the prophets.
Manabii wote.
Equal to all the scriptures.
Ni sawa sawa na maandiko yote.
He expounded to them in all the scriptures.
Akaeleza kwenye maandiko yote.
The things concerning himself.
Mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe.
So he calls Genesis.
Anaita mwanzo.
To Malachi.
Mpaka Malaki.
The prophets.
Manabii.
You can even say the law and the prophets.
Unaweza kaita Torati na manabii.
In Luke 24.
Luka 24.
Again verse 44.
Mstari 44.
So these are the words.
Kisha akawaambia hayo ndo maneno yangu.
Which I said to you.
Niliwaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi.
With you.
Nilipokuwa kali pamoja nanyi.
That all things must be fulfilled.
Ya kwamba lazima yatimizwe.
Which were written.
Yote niliyoandikiwa
in the law of Moses,
katika Torati ya Musa,
in the prophets,
na katika manabii,
and in the Psalms,
na katika Zaburi,
concerning me,
kuhusiana na mimi.
So another name for the scriptures,
jina lingine la maandiko,
is the prophets,
ni manabii.
So that shows you the ministry of the prophets.
Hiyo ndio inakuonyesha huduma ya unabii.
Is to reveal God's plan.
Ni kufunua mpango wa Mungu.
It could be done by teaching.
Inaweza ikafanyika kwa njia ya kufundisha.
Teaching.
Kufundisha.
But the first person called a prophet in the Bible.
Mtu wa kwanza anaitwa nabii kwenye Biblia.
I didn't say the first person who is a prophet.
Sijasema mtu wa kwanza ambaye ni nabii.
I don't mean the first person who is a prophet.
Sijasema mtu wa kwanza ambaye ni nabii.
But the first person who was named a prophet.
Lakini mtu wa kwanza aliyeitwa nabii.
Was Abraham.
Ni Abraham.
Genesis 27.
Mwanzo 27.
It was God himself.
Ni Mungu mwenyewe.
Who told the king?
Aliyemwambia mfalme.
Abraham is my prophet.
Kwamba Ibrahim ni nabii wangu.
Is my prophet.
Ni nabii wangu.
So he's a prophet.
Kwa hiyo nabii.
Moses was also called a prophet.
Kwa hata Musa pia alikuwa anaitwa nabii.
Noah was called a prophet.
No, Nuhu alikuwa anaitwa nabii.
What was it about them?
Nini kipo juu yao?
That they were called prophets.
Kilichowafanya waitwe manabii.
God revealed his plan to them.
Mungu aliwaonyesha mpango wa Mungu.
God showed them his plan.
Mungu aliwafunulia mpango wao.
And they communicated his plan.
Na wao wakausema ule mpango.
So the prophet,
kwa nabii,
first and foremost,
cha kwanza kabisa,
is the man or woman,
ni mwanamke au mwanaume,
who will reveal the plan of God to us.
Ambaye atatufunulia mpango wa Mungu kwetu.
First of all,
cha kwanza kabisa,
by teaching,
kwa kufundisha,
and preaching,
na kuhubiri.
Secondly,
jambo la pili,
by revelation,
kwa ufunuo.
By revelation,
kwa ufunuo.
That is by showing us what God is doing.
Hii maana yake ni kutuonyesha kile ambacho Mungu anakifanya.
By revelation,
kwa ufunuo.
So that's the ministry of the prophet.
Hiyo ndio kazi ya nabii, huduma ya nabii.
Now, does the prophet also speak to individuals?
Lakini manabii pia anaweza kusema na mtu mmoja mmoja.
Oh yes.
Ndio kabisa.
The ministry of the prophet also speaks to individuals.
Huduma ya nabii pia anaweza kusema na watu mmoja mmoja.
But the primary reason for the office of the prophet.
Lakini lengo hasa la huduma ofisi ya nabii
is to reveal God's purpose and plan.
Ni kufunua mpango wa Mungu.
So
na kusudi la Mungu.
In today's world.
Katika dunia ya leo.
In these times.
Katika wakati huu.
The prophet's primary work.
Kazi msingi ya nabii
is in the church.
Ni katika kanisa la mahali.
Or with the church.
Au ni pamoja na kanisa.
If you read 1 Corinthians 14.
Wakorinto wa kwanza 14.
And verse 26.
Mstari 26.
Paul says, how is it then, brethren?
Paulo anasema basi imekuaje ndugu?
When you come together.
Mkutanapo pamoja.
So every one of you has a psalm.
Kila mmoja ana zaburi.
Has a doctrine.
Ana fundisho.
Has a tongue.
Ana ufunuo.
Has a revelation.
Ana lugha.
Has an interpretation.
Ana tafsiri.
Let all things be done unto edifying.
Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga.
He speaks in tongue.
Kwa kwanza kuna kunena kwa lugha.
Let it be by one or at most by two.
Iwe ni kwa ku nena kwa lugha.
And let one interpret.
Mtu mwingine anena mwingine afasiri.
If there is no interpreter.
Kama hakuna anayefasiri.
Let him speak to God.
Lea aseme na Mungu.
To himself, sorry, speak to himself.
Lea aseme nafsi yake.
And to God.
Na Mungu.
So let him keep silence.
Lakini anyamaze.
And speak to himself and to God.
Lakini aseme na Mungu.
He said, if any will prophesy.
Lakini mtu yote anaweza akatoa unabii.
Let it be by two.
Iwe ni mtu mmoja au
nyingine. By three.
Au wawili.
And by that cause let another judge.
Na mwingine.
If anything be revealed apambanue. To one that sits by.
Lakini mwingine aliyeketi
all this peace
alifunuliwa neno.
So you may all prophesy.
Yule wa kwanza na nyamaza lakini
one by one
mmoja baada ya mwingine
so that all may learn
ili wote wapate kujifunza
and be comforted
na kufarijiwa.
He said, let the prophets.
Nasema na manabii.
So he now speaks of the prophets. The prophets are in the church.
Manabii katika kanisa.
He says later that the spirit of the prophet is subject to the prophet.
Asema roho ya manabii huatii manabii.
Notice the essence of the prophet there is in the church.
Angalia kazi ya manabii hapa ni katika kanisa.
And he says that all will learn and be comforted and be edified.
Asema wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe.
Again.
Tena.
In Ephesians 4.
Wa Efeso 4.
And verse 11.
Mstari wa 11.
He gave some apostles.
Asema na alitoa wengine kwa mitume.
Some prophets.
Na wengine kwa manabii.
Some evangelists, some pastors and teachers.
Na wengine kwa injilisti, wengine kwa walimu, watu wengine na walimu.
For the perfecting of the saints.
Kwa kusudi kwa imarisha watakatifu.
For the work of the ministry.
Hata kazi ya huduma itendeke.
For the edifying of the body of Christ.
Hata mwili wa Kristo ujengwe.
So we all come to the unity of the faith.
Hata sote tukafikia umoja wa imani.
To the knowledge of the Son of God.
Na kumfahamu sana mwana wa Mungu.
To the perfect man.
Hata kuwa mtu mkamilifu.
To the measure of the stature of the fullness that is in Christ.
Hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo.
Henceforth be no longer babes.
Ili tusiwe tena watoto wachanga.
Tosto and fro.
Tukitupa huku na huku.
By every wind of doctrine.
Na ujanja tukifuata njia za
udanganyifu. Cunning craftiness of mind whereby they lie in wait to deceive.
Tukifuata njia za udanganyifu. Tukifuata njia za udanganyifu.
It is well.
Amen.
So you just read is when you read the text of the Bible.
Kwa ukisoma andiko kwenye Biblia.
You see that the prophet is meant to reveal the plan of God to us.
Nabi anatakiwa kutuonyesha mpango wa Mungu kwetu.
According to the scriptures.
Kutoka kwenye maandiko.
It is not a title.
Sio cheo.
It's not a chieftaincy title.
Sio cheo kama cha chifu.
It's not like a tribal title. You know when you say your tribe, you make you so so and so over the tribe. That's not prophet.
Sio kama unabi kama mimi ni mimi ni kabila fulani.
Function.
Ni utendaji.
No, so when I say Kenneth Hagin is a prophet.
Ni nabii.
It's not because his name is Prophet Hagin.
Sio kwa sababu anaitwa Nabii Hagin.
No.
Hapana.
It's because the function.
Ni kwa sababu kazi
of that office.
Ya ofisi ile
has been seen in his ministry.
Imeonekana kwenye huduma yake.
And it's been proven and tested.
Na imepimwa na kujaribiwa.
There are many times that he will point the attention of the church.
Kuna wakati alikuwa analigusa kanisa.
To certain things.
Alikumbusha mambo kadhaa.
And then the church will pick it up from there.
Na kanisa inachukua kuanzia pale.
One of the things he said.
Kwa kuna mambo aliyosema.
Which is the focus of this camp meeting.
Ambayo ndo kazi ya kambi hii.
And I'm going to take two things that he said.
Na nitasema mambo yale ambayo aliyasema.
And we're going to follow that instruction.
Na tuenda kufuata maelekezo hayo.
Because if you believe in my ministry.
Kwa sababu kama unaamini kwenye huduma yangu.
You have to believe in his ministry.
Unatakiwa kuamini kwenye huduma ya Kenneth.
Because my ministry.
Kwa sababu huduma yangu.
Is an extension of his ministry.
Ni mwendelezo wa huduma ya Kenneth.
I'm saying again, my ministry.
Huduma yangu.
And our church.
Na kanisa letu.
Saints Community Church.
Kanisa la Saint Community Church.
We are an extension of his ministry.
Ni mwendelezo wa huduma.
So what did he say?
Alisema nini?
He said, what is the Lord doing in these days?
Alisema Mungu anafanya nini katika siku nyakati hizi?
He said, he is building strong local churches.
Anasema anajenga makanisa imara.
Strong local churches.
Makanisa ya mahali yaliyo imara.
Who are taught.
Ambao wamefundishwa
how to flow with the Holy Ghost.
Namna ya kutembea katika mambo ya roho.
Strong local churches.
Makanisa yaliyo imara.
Who are taught.
Ambao wamefundishwa
how to flow with the Holy Ghost.
Namna ya kutembea kwenye mambo ya roho.
Strong local churches.
Ni makanisa imara.
Who are taught.
Aliyofundishwa
how to flow with the Holy
Ghost. Namna ya kutembea na roho.
The second leg.
Lakini sehemu nyingine.
Of the things he said.
Yaliyoyasema.
By the spirit of God.
Kwa roho wa Mungu.
That will focus on.
Ambao tutaiangalia pia.
In this camp meeting.
Katika kambi hii.
You see, let me say this very quickly.
La ngoja niseme kwa haraka.
You must be a church of the word and the Holy Ghost.
Unatakiwa kuwa kanisa la neno na roho.
Now, remember.
Kumbuka.
That Jesus gave an instruction.
Yesu alitoa maelekezo, maagizo.
Mark 16:15.
Marko 16:15.
Go into all the world and preach the gospel to every creature.
Enendeni mwengu yote makubini njiri kwa kila kiumbe.
Matthew 28.
Matayo 28:19. Mzari wa 19.
Go therefore and make disciples of every nation.
Enendeni mkafanya mataifa, wanafunzi wa kila taifa.
Luke 24.
Luka 24.
And 47. Repentance
na toba,
a remission of sins
na ondoleo la dhambi,
should be preached
in
his name
katika jina lako, kwa jina lako,
among all nations,
katika mataifa yote,
begin at Jerusalem,
mkianza kuanzia Jerusalem.
Acts 1:8,
Matendo moja nane,
you shall receive power,
mtapokea nguvu,
after the Holy Ghost,
akija Roho Mtakatifu,
is come upon you,
juu yenu,
you shall be witnesses unto me,
nanyi mtakuwa mashahidi wangu,
in all Jerusalem,
katika Jerusalem,
all Judea,
katika Judea,
Samaria, and the uttermost part of the earth,
miisho ya nchi.
So we have a clear written instruction.
Kwa tuna maagizo yaliyoandikwa wazi kabisa.
Going into all the world.
Ya kwenda katika ulimwengu wote.
And preaching the gospel.
Na kuhubiri injili.
To every creature.
Katika kwa kila kiumbe.
But now pay attention.
Lakini hebu sikiliza kwa makini hii.
There was now one day.
Kuna siku moja.
One day.
Siku moja.
Peter.
Petro.
Was at the house stop.
Alikuwa orofani.
Acts chapter 10.
Kwenye Matendo ya Mitume 10.
He wanted to pray.
Alitaka kuomba.
Well, let's say it properly.
Hem tuseme vizuri.
He was hungry and wanted to pray.
Alikuwa na njaa lakini akataka kuomba.
If you want to have such experiences, pay attention to how it happened to him.
Ukitaka kusikia uzoefu wake, angalia kilichomtokea.
He was hungry.
Alikuwa na njaa kwanza.
Then wanted to pray.
Akataka kuomba.
What now happens when you are full and you want to pray?
Nini kinachotokea wakati umeshiba na unataka kuomba?
So he was hungry.
Alikuwa na njaa.
I wanted to pray.
Na akataka kuomba.
So he fell into a trance.
Lakini akaingia katika maono.
And he saw four-footed beasts coming down from heaven.
Akaona
four-footed beasts coming down from heaven.
Akaona wanyama waliotoka mbinguni.
And an angel spoke to him.
Na malaika akazungumza naye.
Says, "Arise, kill and eat."
Akamwambia inuka uchinje ule.
Acts 10, that's verse 5. Is it 5? Is it verse 5?
Hey, inuka.
Verse 12. No, it didn't start from 12. What I said, from what? Verse what? Verse 9. Okay, 9 actually. 9, 10, 11, 12, yeah. So you notice that he was now asked to go to the house of Cornelius.
Unaona sasa ameagizwa aende kwenye nyumba ya Cornelio.
What's in 15?
15. Sauti kamjia.
The voice came the second time. What's in 16? The voice came. 16.
That time.
Three men came to look for him.
That time.
17.
It was
wondering. 18. No. 17, first of all, I think.
He was wondering or something.
What did he say? 19, actually. I was going to 19. The Spirit said to him, behold, three men seek thee, right? 19. Yes. So, now notice that he had a vision.
Aliona maono.
And then the Spirit spoke to him.
Na roho akasema naye.
So he goes to the house of Cornelius.
Akaenda kwa nyumba ya Cornelio.
But you'll have said, but he had been told to go into all the world.
Lakini unajua, unashangaa kwamba ameambiwa aende ulimwenguni kote.
But there are times that there will be things specifically said.
Lakini unakuwa na wakati mwingine kuna vitu maalum unaambiwa, usinaambiwa.
You could see here the Spirit is saying, go to this place.
Roho anaweza kuambia nenda hapa.
You notice that he was surprised.
Utagundua kwamba alishangazwa.
By the time he got to the house of Cornelius,
alipofika kwenye nyumba ya Cornelio,
he began to say, well,
akaanza kusema,
verse 34.
Mstari 44.
Of a truth, God is no respecter of persons.
Asema Mungu 34. Asema hakika anatambua kwamba Mungu ana upendeleo.
Righteousness is accepted with him.
Bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki kukubaliwa na yeye.
So he was in his mind, he was battling how he will go to a Gentile to preach.
Kwa akili yake alikuwa anapata changamoto ya kwenda kwa mataifa.
But like the Spirit of God went ahead of his knowledge.
Kwa roho Mungu alienda zaidi ya ufahamu wake.
It's not everything you will understand first.
Sio kila kitu utaelewa kwanza.
You see, it's not everything you will understand first.
Sio kila kitu lazima uelewe kwanza.
If God will wait for us to understand before he uses us, we will not do anything.
Kama Mungu angetusubiri tuelewe ili aanze kututumia, hatutafanya chochote.
So obviously he was battling his understanding. He wasn't too sure what was happening.
Kwa bila shaka alikuwa anachanganya, anashangaa sana kile
kilichokuwa kinaendelea.
Lakini alipoenda akapokuwa anahubiri.
In verse 44.
Kwenye mstari 44.
The Holy Ghost fell.
Roho Mtakatifu akashuka.
The Holy Ghost fell.
Akashuka.
Those that were with him.
Wale waliokuwa pamoja naye.
I almost said like those that are with me.
Kidogo niseme wale waliokuwa pamoja na mimi.
I won't give them such labels. I won't give them such labels.
Mimi nisingewapa hiyo.
They were surprised.
Wakashangaa.
That means when they were going for the meeting.
Ina maana walipokuwa wanaenda kwenye mkutano.
That was not what they were expecting.
Sicho walichokuwa wanakitarajia.
They probably thought that he would call all of them out and ask them to go and get circumcised. But the Holy Ghost fell on all them that heard the word. They were surprised. So that Peter said, can anybody forbid these ones from being baptized with water? From being baptized with water. In verse 46 and 47. So you notice that something broke in their protocol.
Sasa unaona kwamba kuna kitu kilivunja utaratibu
wao. That was not how they organized the conference.
Hapo hawakupanga mkutano.
Something else happened.
Kuna kitu kilichotokea.
In fact, in chapter 11 verse 1. Chapter 11 verse 1.
Sura ya 11 mstari wa kwanza.
They called Peter to come and explain himself.
Walimuita Petro aje kuelezea.
I mean that means the church council.
Baraza la kanisa la wazee.
Come and explain yourself.
Njoo ujieleze.
Like, how did the Holy Ghost move ahead of us?
Hivi Roho Mtakatifu alitanguliaje sisi?
I'm not sure I've had that kind of experience before. The Holy Ghost moved ahead of your knowledge.
Nani anajua hiyo? Kuna wakati Roho Mtakatifu alikutangulia kufanya mambo kabla ya
kile. Let me see your hand. That the Holy Ghost did something that you now got the explanation later.
Ambao Roho alifanya kitu baadaye ukaja kuelewa.
Let me say it again. The Holy Ghost, God did something.
Mungu amefanya kitu.
And you got the explanation later.
Na baadaye ukaja kuelewa.
Let me see your hand. Get used to things like that.
Mungu anazoea mambo kama hayo.
Is when you overrate yourself.
Kuna wakati mwingine unavojiona namna fulani.
You think God will explain everything to you first.
Unafikiri Mungu atakuelezea vitu kwanza.
Before he does anything.
Kabla hajafanya.
Who are you?
Wewe ni nani?
You know, sometimes we want to over explain.
Wakati mwingine nataka kuelezea sana.
Let me take a side journey and just share a joke with you.
Ngoja ni pite pembeni.
It's a true life story.
Niwachekeshe kidogo. Ni kweli nitokea.
Years ago, about 30 years ago.
Miaka 30 iliyopita.
You know, we had this ministry.
Tulikuwa na huduma ya aina hii.
So when we started the meetings.
Tulipoanza mkutano.
We didn't take offerings.
Hatukuchukua sadaka.
For almost 9 months or so.
Kwa miaka miezi 9 au zaidi.
We didn't take offerings at all.
Hatukuchukua sadaka kabisa.
Do you know why we didn't take offerings?
Wajua kwa nini hatukuchukua sadaka?
I felt I had to explain giving first.
Nilifikiri ya kwamba natakiwa nielezee utoaji kwanza.
When people understand giving.
Ili watu wakishaelewa utoaji.
Then they will give by faith.
Ili watoe sasa kwa imani.
So that they will not give from emotions.
Ili wasitoe kwenye hisia tu.
But I didn't have time to teach the giving.
Lakini
I didn't have time to teach giving.
Sikuwa na muda wa kufundisha utoaji.
I was just teaching manifestation of the spirit.
Nitafundisha mdhihirisho wa roho.
Now are we the sons of God?
Nitaenda kwenye wana wa Mungu.
Redemption realities.
Nitaenda kwenye uhakika wa ukombozi wetu.
So we ain't giving for about 9 months.
Yaani hatukutoa sadaka kwa miezi 9.
Not one single offering.
Hatukuchopa hata mara moja.
Now, that was what I thought was happening.
Ndicho nilichokuwa nafikiria kwamba ndo kinatokea.
30 years ago.
Miaka 30 iliyopita.
But recently.
Lakini hivi karibuni.
Maybe 4-5 years ago.
Labda miaka 4 au 5 iliyopita.
I began to rethink.
Nikaanza kufikiri.
Why didn't we take offering?
Kwa nini hatukuchukua sadaka?
I now noticed.
Lakini nikashangaa
that we were not paying for the venue.
Lakini tulikuwa hatulipi ukumbi. Ni kwa sababu tulikuwa hatulipi ukumbi.
That there was a member of the ministry.
Kwa sababu kulikuwa na mmoja wetu kwenye huduma.
Who was the local government secretary?
Ambaye alikuwa ni secretary ya serikali za mitaa.
You know that is here, right? You have local government here.
Yeah. Katibu tawala katibu wa serikali za mitaa.
So they gave him the key to the place.
Walimpa ufunguo wa pale.
So he gave for us to use.
Kwa akatupa bure tutumie.
That's why I did not think we need to give.
Ndio maana nikafikiri tutahitaji kutoa sadaka.
It's not any teaching.
Sio mafundisho.
If we were owing rent.
Kama tungekuwa tunaambiwa tulipe kodi.
I won't teach anything.
Sitaki kufundisha kitu chochote.
I just say brethren.
Nitasema ndugu.
I bring money. Hey,
Johnny.
You know? So
geni karibu.
Somebody was saying one day.
Mtu mmoja alikuwa anasema siku moja.
He said he doesn't ask God for things.
Anasema hamuulizi, amuombi Mungu vitu.
He said because.
Kwa sababu.
Is the only thing on his heart.
Kwa sababu kitu pekee yake kilicho kwenye moyo wake
souls for the kingdom
ni nafsi kwa ajili ya falme ya Mungu.
He was a university undergraduate.
Alikuwa amemaliza anasoma chuo kikuu.
He was paying his fees.
Alikuwa analipiwa kodi. Alipiwa ada.
He didn't need to ask God.
Hakuhitaji kumuomba Mungu juu ya ada.
When he starts paying fees.
Alipoanza kulipa ada mwenyewe
and other things. and other things.
Na vitu vingine.
It's God that was asking.
Akaanza kumuomba Mungu sasa.
Bro.
Ndugu zangu.
How are you taking care of these things?
Unafanyaje hivi?
Hope you get my point.
Hapo umeelewa?
Sometimes we build a theology on our small experience.
Kwa sababu ya uzoefu wetu mdogo.
Are you getting what I'm saying here?
Naelewa anachomaanisha.
So it's not everything you have to teach first.
Sio kila kitu inabidi ufundishe kwanza.
For you to walk in them.
Ili uanze kufanyia kazi.
Many times you will walk in something.
Mara nyingi unaanza kufanyia kazi
before you understand it.
Kabla hata hujaelewa.
Do you know that God appeared to Moses?
Unajua Mungu alimtokea Musa.
Told him to take off his shoes.
Akamwambia vua viatu vyako.
Moses did not say scripture and verse.
Musa akusema nitajie mstari na kaandiko na sura.
Give me the scripture for taking off my shoes.
Nipe kwanza mstari wa kuvua viatu vyangu.
He saw a bush with fire that was not burning.
Aliona kijiti kinachowaka moto.
He said, give me scripture and verse for it.
Akasema nipe mstari na andiko.
God told him to look at the rod in his hand to throw it down.
Mungu alimwambia weka tupa hiyo fimbo chini.
He became a serpent.
Alafu ikawa nyoka.
He said, I will throw it down till I see it is written, thou shalt throw down your rod in your hand.
Akusema ngoja nione msana anasema hivi lazima utaputa utatupa fimbo yako chini.
Let's understand that there is the word and the move of the Holy Ghost.
Lazima tuelewe kwamba kuna neno na kuna mtembeo wa roho.
I'm saying that there will be move of the Holy Ghost that is not in the word.
Sisemi ya kwamba kuna mtembeo wa roho ambao hauko kwenye neno.
No.
Hapana.
But you see, all of us,
lakini naona sisi sote,
we are slow learners.
Tunajifunza taratibu.
When it comes to the things of the spirit,
ikifika kwenye eneo la mambo ya roho,
we are all slow learners.
Sisi wote tunajifunza taratibu.
That's why we grow in knowledge.
Na ndio maana tunakuwa katika maarifa.
So don't expect that, oh, God will explain everything to you first.
Usifikiri kwamba Mungu atakuelezea vitu vyote kwanza.
Before he does what he's doing.
Kabla hajaanza kufanya anachotaka kufanya.
So don't forget what we're talking about.
Sasa usahau tunachokizungumza.
What is God doing?
Mungu anafanya nini?
Strong local churches.
Makanisa yaliyoimarishwa.
Who are taught to flow in the Holy Ghost.
Waliofundishwa kutembea katika mtembeo wa roho.
In Acts 11.
Lakini kwenye Matendo 11.
Peter was now summoned.
Petro sasa amekalishwa kikao.
All he simply did was to explain his vision.
Alichokifanya tu ni kuelezea maono yake.
He said, "Oh, when the..." Now look at what he now said.
Sasa angalia alichokisema.
From verse 15.
Kwenye mstari wa 15.
Through to 17.
Mpaka 17.
He said as he was just speaking the Holy Ghost fell.
Akasema nilipokuwa tunaongea Roho Mtakatifu akashuka.
Then I remembered.
Alafu ndo nikakumbuka.
The word of the Lord.
Neno la Bwana.
That said John baptized with water.
Kwamba Yohana atabatiza kwa maji.
Not many days ends.
Lakini siku zijazo siku.
You shall be baptized with the Holy Ghost.
Utabatizwa kwa Roho Mtakatifu.
Look at what happened.
Angalia kilichotokea.
He now remembered.
Sasa ndo akakumbuka.
Now what happened first?
Kilichotokea kwanza nini?
Was it him remembering or the move of the Holy Ghost first?
Mie kukumbuka kwanza au mtembeo wa roho kwanza?
He now remembered.
Alikumbuka baadaye.
So if God was going to rely on his remembrance.
Kwa kama Mungu angetegemea angesubiria kwanza akumbuke.
Cornelius would be where he is today.
Cornelius asingekuwa hapa alipokuwa leo.
God moved ahead of his remembering.
Kwa Mungu alienda kabla ya fikra zake.
There are things that you will see them first.
Kuna mambo ambayo utayaona kwanza.
Then you understand them in the word.
Alafu utaelewa sasa kwenye neno.
Let me see you understand what I'm saying here. Let me see.
Kuna mtu ananifuatilia na anaelewa?
So there is the place of the move of the Holy Ghost.
Kwa kuna sehemu ya mtembeo wa Roho Mtakatifu.
I'll show you another place again.
Nitakuonyesha sehemu nyingine tena.
Look at Paul.
Angalia Paulo.
Jesus appeared to him.
Yesu alimtokea.
Acts 9.
Kwenye Matendo 9.
Now who would have gone to do evangelism for Paul?
Nani atakufanyia uinjilisti Paulo?
Anybody here when Paul was Saul of Tarsus?
Paulo alipokuwa Sauli wa Tarso.
Raise your hand if you will stand up and say I'm going to go and preach to him.
Nyosha mkono wako kwamba utasema mimi naenda kumhubiria Sauli.
The person who preached.
Mtu aliyehubiri.
And Paul heard the gospel.
Na Paulo akasikia
injili. The only person we know.
Ni mtu mmoja tunayemjua.
Who preached?
Aliyehubiri.
And Paul heard the gospel.
Na Paulo akasikia injili.
He was killed.
Aliuawa.
Stefano. That's the only person we know.
Huyo ndio mtu tunamjua peke yake.
Who when he did evangelism?
Ambaye alifanya injilisti.
He went for outreach.
Akaenda kuhubiri injili.
He didn't come back alive.
Akurudi akiwa mzima.
Paul was part of the people he was preaching to.
Paulo ndo sehemu ya watu aliyohubiria.
Paul sat there consenting to his death.
Paulo alisimama pale hakikishe kwamba amekufa.
Who here would have said, "Leave me, I'll go and preach to him."
Nani hapa angesema niache mimi nikamhubirie Paulo?
I'll preach to him. Is it not Paul? I'll go and preach to him.
Huyo Paulo, mimi nitaenda kumhubiria injili.
The brethren will start to look at where they will bury you.
ndugu atatafuta namna ya kukuzika mapema.
So no one could have preached to him.
Hakukua na mtu ambaye alikuwa na
after the death of Stephen.
Baada ya kufa kwake Stefano.
The church scattered.
Walitawanyika.
People went abroad.
Wakaenda sehemu mbalimbali.
Not overseas oh.
Sio nchi za mbali.
They left Jerusalem and ran away.
Waliacha Yerusalemu wanakimbia.
Because of people like Paul.
Kwa sababu ya watu kama Paulo.
In Acts 9.
Katika Matendo 9.
From verse 1, 2 to 3.
Kwa msemo mstari wa kwanza mpaka wa tatu.
He now went to look for them where they ran to.
Sasa akaanza kuwafuatilia walipokimbia.
He was not taking, there's this brother Makarios.
Aenda pale anatafuta na mtafuta ndugu Makarios.
He's hiding somewhere in Dodoma.
Amejificha Dodoma.
He is a Christian.
Ni mkristo.
Go and pick him up.
Nenda kamchukamate.
He was going around doing that.
Kwa alikuwa anaenda
kwa mtu kama you want to go and preach to.
Nani ambaye angeenda kumhubiria?
The people that ran away, he went after them.
Wale walio kimbia akawafuata.
Well, you know what happened?
Lakini unajua kilichotokea?
The power of the Holy Ghost fell on him.
Nguvu za Roho Mtakatifu zishuka juu yake.
And he went boa.
Na akaanguka chini.
Boa.
Chini.
On the floor. Chini. Those that were with him were wondering.
Wale waliokuwa pamoja nao wakawa wanashangaa.
That's the move of the Spirit.
Huo ndo mtembeo wa Roho.
That's the move of the Spirit.
Huo ni mtembeo wa Roho.
And the same Paul.
Na Paulo yule yule.
Now said, who are you, liar? Who are you, Lord?
Anasema wewe ni nani bwana?
Jesus also says, Saul, Saul.
Yesu akaanza kusema azia Sauli, Sauli.
He says, why are you kicking against the goats?
Kwa nini unapiga teke mchoko?
And he said, who are you, Lord?
Akasema wewe ni nani bwana?
Would you have called Stephen, Lord?
Angemuita Stefano bwana?
Would you have called Peter, Lord?
Angemuita Petro bwana?
But when power came.
Lakini nguvu
zilizoshuka. Who are you, Lord?
Akasema wewe ni nani bwana?
Jesus said, I am Jesus.
Yesu akasema mimi ni Yesu.
Whom you persecute?
Unaye
I am muudhi. Jesus.
Mimi ni Yesu.
Whom you persecute?
Unaye muudhi.
He said, what do you want me to do?
Akasema unataka nifanye nini?
That's the move of the Holy Ghost.
Huo ndo mtembeo wa Roho.
That's the move of the Holy Ghost.
Huo ndo mtembeo wa Roho.
That's the move of the Holy Ghost.
Huo ndo mtembeo wa Roho.
There was nobody preaching to him.
Hakuna mtu aliyekuwa anamhubiria.
Someone had already preached to him. Son had already preached to him.
Kuna mtu ameshamhubiria tayari.
Stephen had preached to him.
Kuna mtu ameshamhubiria tayari.
But his heart was hard.
Lakini moyo wake ulikuwa
mgumu. But there was a move of the Holy Ghost.
Lakini kuna mtembeo wa Roho.
That made what he heard.
Lakini alifanya kile aliyefanya kile alichokisikia.
To come alive to him.
Iwe halisi kwake.
He now saw the person.
Sasa akaanza kumuona mtu.
That Stephen was talking about.
Ambao Stefano alikuwa anamsema.
There are times.
Kuna nyakati.
That it will be the revelation of Jesus.
Ambao ni ufunuo wa Yesu Kristo.
I remember one guy.
Anakumbuka mtu mmoja.
You know, he had been very tough. No, one I'll tell you two stories.
Nitakwambia story mbili.
There was one lady.
Kuna mdada mmoja.
She will be mocking the fellowship. She will just laugh.
Anadharau anadharau sana kwa la.
And because I used to see her virtually every evening.
Nilikuwa namuona kila siku.
She will mock and laugh and had a group of friends that will mock and laugh.
Atadharau na kucheka na rafiki zake wengine
wanataka kucheka. There's another guy too. He used to be part of the call it the palm wine drinkers club.
Alikuwa kwenye kikundi kinachoitwa wanywaji wa pombe aina fulani.
So they will be laughing.
Lakini wanaanza wanacheka.
I remember one day.
Nakumbuka siku moja.
We were at somewhere where they were trying to get water.
Kwa sehemu ambao walikuwa
wanataka
kupata maji.
So people fell under the power of God.
Like watu wakawa naanguka kwa nguvu za Mungu.
They started laughing and said we used something that we were all just acting drama.
Wakaanza kucheka kafikiri tunaigiza.
So I didn't well, we couldn't preach to them because they were stiff hearted.
Hatukutaka kuwahubiria kwa sababu walikuwa na mioyo migumu.
One day.
Lakini siku moja.
One day.
Siku moja.
We're having meetings.
Tulikuwa na mkutano.
August 1994, I suppose. 1994. August or September. We're having the meeting.
Ilikuwa ni mwezi wa 8 mwezi wa 9.
We called it Dunamis meeting.
Tulikuwa na mkutano unaoitwa Dunamis.
This same lady.
Huyu dada huyu.
Today she's a pastor.
Sasa hivi ni mchungaji.
No, not anybody here. So don't look around them and say.
Sio hawa walioko hapo, siangalie.
So she now came to the place we're having the meeting.
Akaja sehemu ambayo tunakusanyika.
Just to come and maybe laugh again.
Akaja ili labda kama atatucheka tena.
She said she just saw fire all over the place.
Akipofika akawa anaona moto kote.
She now ran back home.
Akakimbia nyumbani.
Guess what?
Unafikiri nini?
To go and take scarf.
Akaenda akachukua kitambaa.
Akova here.
Afunike kichwa.
Akova join us.
Alafu akaja kuungana na sisi.
Nobody was preaching to her.
Hakuna mtu alikuwa anamhubiri.
Even till today.
Mpaka leo.
Back then I used to joke with her.
No one amtania.
Who preached to you?
Nani akuhubiria?
Who?
Nani?
Are you sure your salvation is true?
Unafikiri? Unahakika boko vwako kweli kweli?
Till today she has never had a day she said the Lord Jesus I believe in my no.
Mbaga leo hakuna siku alisema Bwana Yesu
ninaamini. All I said to her earlier was enough.
Then the power
of the Holy Ghost made everything work.
Lakini nguvu za Roho Mtakatifu zikafanya mambo yawe marahisi.
Another guy like that.
Kuna mtu mwingine kama
huyo. This one had been a tough Muslim guy.
Huyo alikuwa ni Muislamu yule haswa.
His dad
na hata baba yake
was a known Muslim cleric.
Alikuwa anajulikana kama ni kiongozi wa Kiislamu kabisa.
So he just came to meet me.
Akaja kukutana na mimi.
And he said he wants to be a Christian.
Akasema anataka kuwa Mkristo.
I said what happened?
Nikasema nini kimekutokea?
Because I thought he was probably trying to play a trick.
Nikajua labda anakuja kunichora.
He said no.
Anasema hapana.
He said Jesus himself.
Anasema Yesu mwenyewe
appeared to me.
Amenitokea.
So now I wanted to test him.
Nitaka kumjaribu.
Now, I won't do that again today.
Sifanyi leo lakini.
It was a major road. A major road.
Kwenye kulikuwa na barabara kubwa.
So I asked him to come publicly.
Kwa nikataka aje wazi mbele ya watu.
I kneel down.
Apige magoti
and raise his two hands.
Anyanyue mikono yake juu.
You know the area.
Unajua sehemu.
Dan
anajua sehemu.
Otaono.
Inaitwa Otaono.
That road.
Barabara hiyo anajua.
I said raise your hand.
Akamwambia anyanyue mikono juu.
I said say it loud for everybody to hear you.
Na useme kwa sauti kila mtu akusikie.
Right in front of the father's mosque.
Bele kabisa ya msikiti wa baba yake.
So I said, say Jesus.
Anasema sema Yesu.
God, so if you are playing any trick.
Ili kama unanichora.
When Jesus appeared to you.
Anasema
no, now. So I said, Jesus.
Sema Yesu.
He's my Lord. He's my Lord.
Yesu ni Bwana wangu.
I said, now you will speak in tongues loud.
Na unene kwa lugha kwa sauti.
So I laid hands on him.
Na nikamwekea mikono.
I said, say it louder. I said, oh, no! I agree with your vision now. Praise the Lord.
Yes,
but notice what I'm saying.
There's
the move of the Holy Ghost. There's the move of the Holy Ghost. Tanzania, East Africa.
Tanzania, Africa, Mashariki.
Hear what I'm about to say. You see, we must embrace the move of the Holy
Lazima
Ghost.
Tupoke mtembeo wa roho.
Thank God for preaching and teaching.
Asante kwa sababu ya kuhubiri na kufundisha.
It will intensify.
Itaongezeka zaidi.
But with that, we embrace the moving of the Holy Ghost.
Tunatakiwa tupoke mtembeo wa roho.
God will touch hearts in different places.
Mungu atagusa mioyo ya watu mahali mbalimbali.
That's why we can't stop praying.
Ndio maana hatutaki kuacha kuomba.
There's the moving of the Holy Ghost.
Kuna mtembeo wa roho.
There's the moving of the Holy Ghost.
Kuna mtembeo wa Roho Mtakatifu.
That will precede your preaching.
Ambayo itapita zaidi ya mahubiri yetu.
Many times.
Mara nyingi.
Many times.
Mara nyingi.
Many times.
Mara nyingi.
Many times.
Mara nyingi.
In your ministry.
Katika huduma yako.
Particularly when you are reaching the unsaved.
Mara wakati unawafikia ambao hawajaokolewa.
The seemingly difficult areas.
Hasa sehemu ambazo ni ngumu kufikia.
We receive the moving of the Holy
Ghost. Tunapokea huo mtembeo wa roho.
The moving of the Holy Ghost.
Huo mtembeo wa roho.
The moving of the Holy Ghost.
Huo mtembeo wa roho.
The moving of the Holy Ghost.
Huo mtembeo wa Roho Mtakatifu.
But hear this.
Lakini sikiliza.
It's important that we know how to flow with the Holy Ghost.
Ni vizuri kujua kwamba namna ya kutembea katika Roho Mtakatifu.
We should know how to flow with the Holy Ghost.
Lazima tujue namna ya kutembea katika Roho.
So we don't become hindrances.
Ili tusiwe vikwazo.
To his move.
Kwenye huo mtembeo.
In our nation.
Katika taifa letu.
In our city.
Katika miji yetu.
In our town.
Katika miji na vijiji.
So we won't see someone.
Ili tusimuone mtu.
And think the person does not qualify.
Kwamba huyu mtu hastahili.
Because it doesn't meet up to our own standards.
Kwa sababu hafikii viwango vyetu.
No, the Holy Ghost is bigger than that.
Hapana, Roho Mtakatifu ni zaidi ya hayo.
He's bigger than your denomination.
Roho Mtakatifu ni zaidi ya dhehebu.
And I tell you, East Africa.
Na naambia Afrika Mashariki.
Tanzania.
Ethiopia.
Uganda. God's spirit is moving in your nation.
Roho Mtakatifu anatembea katika nchi zenu.
He's moving in your nation.
Anatembea katika nchi zenu.
He's moving in your church.
Anatembea kwenye kanisa lako.
There are answers to your prayers.
Kuna majibu ya maombi yako.
That will come in a way you did not expect.
Ambaye atakuja kwa njia ambayo hutarajia.
There are answers to your prayers.
Majibu ya maombi yako.
That will come in a way you did not expect.
Yatakuja kwa namna ambayo hukutarajia.
There are people who walk into your services.
Kuna watu watakuja ibadani.
Uninvited.
Bila kualikwa.
Uninvited.
Bila kualikwa.
And that's the moving of the Holy Ghost.
Huo ni mtembeo wa roho.
One thing you must never do.
Kitu kimoja usijokafanya.
Never discriminate.
Usitenge mtu
against anyone. Never exclude anyone from being part of your church. Let me also say this. Don't allow any tribal fights in your nation to have an effect on your churches. Any tribal fight ends when it comes to your church. Any tribal fight ends when it comes to your church. Because in your church, the nations are united. In your church, the peoples are united. Hallelujah.
Hallelujah.
Sit down, please. Amen. So that's
Amen.
The moving of the Spirit.
Kwa kuna mtembeo wa roho.
Notice what now happened.
Mfikiria, angalia kilichotokea sasa.
Jesus now appeared to Ananias.
Yesu akamtokea Anania.
And told Ananias in verse 10 and 11, Acts 9.
Unaona kwenye mstari, Matendo 9, mstari wa 10.
To go and minister to one Paul.
Aende kumhudumia
Saul of Tarsus.
Paulo, Sauli wa Tarso.
Ananias argued.
Anania akabishana.
He was like, no, not this guy.
Akasema hapana, sio huyu.
You see how the move of the Spirit is like? Can you see how the move of the Spirit is like?
Unaona mtembea wa roho ulivo.
Even Ananias argued.
Hata Anania anabishana.
You know, anakataa. Peter also argued. Peter also argued.
Kama Petro pia alivo kataa.
Ananias also argued.
Hata Anania pia alishangaa na kataa.
Because what God was doing was beyond their understanding.
Kwa sababu Mungu alichokuwa nakifanya ni zaidi ya fahamu zake.
Both of them argued. Both of them argued.
Wote wawili walikuwa wanapinga, wanakataa.
He said, this guy, he's the reason why I left Jerusalem.
Ndio sababu nimekimbia Yerusalemu.
Jesus said, go.
Yesu akasema nenda.
He said, he is a chosen vessel unto me.
Akasema ni chombo kiteule.
Ananias goes there and laid hands on him.
Anania akaenda pale akamwekea mikono.
Then again.
Tena.
Then again.
Na tena.
Chapter 13.
Sura ya 13.
In verse 2.
Kwenye mstari wa pili.
The same Paul.
Paulo yule yule.
The Holy Ghost said,
Roho Mtakatifu akasema,
separate me Barnabas and Paul.
Nitengeeni Barnaba na Sauli.
For the work I have called them.
Kwa ajili ya kazi ile niliyowaitia.
For the work I have called them.
Kwa kazi ile niliyowaitia.
Now he mentions the names.
Alitaja majina.
In the Great Commission,
katika agizo kuu,
no name was mentioned.
Hakuna jina lilotajwa.
Tanzania is not there.
Tanzania haikutajwa.
Nigeria is not there.
Nigeria haikutajwa.
But the Holy Ghost.
Lakini Roho Mtakatifu.
The Holy Ghost will prompt your heart.
Roho Mtakatifu atagusa moyo wako.
My heart.
Na moyo wangu.
And your heart.
Na moyo wako.
And he will show us specific places.
Na atakuonyesha sehemu maalum. Mahususi.
We have a general instruction.
Kuna maagizo ya jumla kweli.
But the Holy Ghost gives specific days.
Lakini Roho Mtakatifu anaweza akasema tarehe maalum. Muda maalum.
And places.
Na sehemu maalum au mahususi.
And events.
Na matukio maalum.
In Acts 16.
Kwenye Matendo 16.
This one should get your attention.
Hii hapa itakushangaza kidogo.
In verse 4 and 5.
Katika mstari wa 4 na wa 5.
Paul and all the apostles and you know all his associates.
Paulo na mitume wengine na watu wengine walikuwa nao.
They were ready to go to Asia.
Walikuwa tayari kwenda Asia.
I know, I mean, they had printed books, they had done the flyers, they had
done
everything.
Vitabu, wameandaa vifaa vya
they had bought ambaza. Tickets, they had taken their visas,
everything
vitu
vyao,
was ready.
Wameandaa visa zao.
They had advertised it on TV.
Wameanza kutangaza kwenye TV. Lakini Roho Mtakatifu akawakataza.
Look at Acts 16.
Angalia Matendo 16. Ni kitu cha kushangaza sana kusoma. Kama wewe ni mtu wa neno. Mzali wa sita.
They were forbidden of the Holy Ghost to preach.
Wakakatazwa na Roho Mtakatifu wasihubiri.
Normally you say, get behind me, Satan.
Utasema, rudi nyuma yangu shetani.
They were stopped by the Holy Ghost to preach.
Roho Mtakatifu amewazuia wasihubiri.
Not to preach anything, no.
Sio wasihubiri chochote. Wasihubiri neno.
The Holy Ghost said, don't preach the word.
Roho Mtakatifu akasema usihubiri neno. Ni Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu anasema usihubiri neno katika Asia. Unaweza ukasema kila roho chafu. Kwa sababu amekwambia usiende kuhubiri neno katika Asia. Angalia mambo nayo Bwana anayofanya. Anajenga makanisa yaliyo imara. Aliyofundishwa kutembea katika roho.
One of the greatest gifts.
baraka, zawadi kubwa ambayo Mungu atatoa, ambayo mchungaji atampa kanisa lake, ni kufundisha neno la Mungu kwa nguvu, kwa nguvu sana. Na wakati anafundisha neno la Mungu, fundisha mtembeo wa mambo ya roho, fundisha mtembeo wa roho, hasa kwa ajili ya mambo ya huduma. Unatakiwa kujua namna ya kutembea katika roho. Walikatazwa na Roho Mtakatifu asihubiri neno Asia. Akaenda Misia. Akajaribu kwenda Bithinia. Na Roho Yesu wako hapa ruhusa. Unajua namna ambayo tukifikiri sisi? Utafikiri labda huko mbele kutakuwa na ajali. Hey, Mungu anajua kutakuwa na ajali huko mbele. Na Mungu hataki sisi tupatwe na ajali. Ndio maana Mungu anasema msiende, msiende, msiende. Hapana, sio kilichotokea. Na wakaendelea kuomba. Katika mstari wa 9. Wakaona maono. Paulo akaona maono usiku. The Holy Ghost. Unaona mambo matatu ni roho, roho, roho. Na akamwona mtu kutoka Makedonia. Akisema vuka uje utusaidie. Katika mstari wa 10. Kwa hiyo baada ya hapa yale maono, wakajua kwamba Mungu amewaita hakika kwenda kuhubiri. Ilikuwa ni juu ya wapi na lini. Wapi na lini? Wapi na lini? Sio kwa sababu wangeenda watu wangekataa, hapana. Nakumbuka miaka iliyopita, nilipewa nafasi ya kwenda kuhubiri Afrika Kusini. Miaka 7 iliyopita. Watu walionishuhudia. Wale walio wanayoniheshimu. Na baadhi ya watu walio wanaofurahia huo mwaliko. Ni yule pale. Alikuwa kwenye mkusanyiko. Ulikuwepo pale? Nilisema story yake pale. Walifurahi alipoalikwa. Ili nikaende kuhubiri Afrika Kusini. Na kweli nikaenda. Nikahubiri Zimbabwe na Afrika Kusini. Bwana akaniambia nani amekutuma huko? Nilishangaa. Yaani alipewa passport fulani nzuri na walikuwa wanapambania hata nani aanze animhubirie nani. Kila kitu kilikuwa vizuri kabisa. Lakini Bwana akaniambia, nilikuambia uende? Nikamwambia, akaniambia rudi Nigeria. Mimi nitakufungulia hii milango ya nchi peke yangu. Ndicho Mungu alichoniambia. Na nikarudi baadaye. Lakini ni miaka baadaye. Ajabu ni kwamba rafiki zangu walikuwa wanafurahia kwamba Mungu amefungua milango kwa ajili yangu. Hapo ndipo nilipojua. Ni vizuri kujua mpango wa Mungu kwenye maisha yako kwa ajili yako mwenyewe. Watu wanaweza wakawa wanakupigia makofi. Na haina maana Mungu amekutuma. Kwa Roho Mtakatifu akawazuia. Sio kwa sababu ya ubaya. Unajua sasa alipoambia waende Makedonia? Unajua kilichotokea? Walifungwa jela, walipelekwa gerezani.
So you are wondering.
Ungeshangaa, sasa nini maana yake hii? Walipelekwa gerezani. Sio tu walipelekwa gerezani. Walifungwa gerezani na watu wengine.
That's where you know I have the Paul and Silas prayed.
Hapo ndipo Paulo na Sila waliomba.
And the prison doors were opened.
Na milango ya gereza ikafunguka.
And then the jailer.
Na hata mkuu wa gereza.
Wanted to kill himself.
Anataka kujiua.
And he said don't touch your life.
Akamwambia usijiue.
Do yourself no harm.
Usijidhuru.
We are all here.
Tuko hapa sote.
What must I do to be saved?
akasema ni pasa nifanye nini nipate kuokoka.
He said, well, believe in Lord Jesus, you will be saved, you and your house.
Akamwambia mwamini na Yesu utaokoka wewe na nyumba yako.
That was the foundation of the church in Macedonia.
Hapo ndio mwanzo wa kanisa la Mungu Macedonia.
Which church did Paul now use as the example of a church that was generous?
Ni kanisa gani ambalo Paulo alitoa kama mfano wa kanisa lilokuwa nzuri kwa utoaji? Walikuwa wakarimu.
In the middle of suffering and lack they were giving.
Katika matatizo na kutokuwa nayo walikuwa wanatoa.
The same church.
Ni kanisa la Macedonia.
And how did the church start?
Na kanisa lilianzaje?
The founder was jailed.
Mwanzilishi alikuwa mtu alikuwa amewekwa gerezani.
It was a church giving to suffering.
Ni kanisa ambalo lilikuwa linateswa.
We still use the example till now.
Mpaka leo tunatudia mfano.
So the way God works his plans is different from how we reason things.
Mungu anapofanya vitu vyake ni wakati mwingine tofauti na tunavyofikiri.
But what's the key thing?
Lakini kitu cha msingi hapa.
Learning to flow with the Holy Ghost.
Kujifunza kutembea na Roho.
What is God doing?
Mungu anafanya nini?
He's building strong local churches.
Anajenga makanisa yaliyo imara.
Who are taught to flow with the Holy Ghost.
Waliofundishwa kutembea katika Roho.
You must know to flow with the Holy Ghost.
Lazima ujue kutembea katika mambo ya Roho.
You must know to flow with the Holy Ghost.
Lazima ujue kuflow kwenye mambo ya Roho.
Because of time, I'll just get to know one thing and I'll close this session.
Moja nifanye jambo niseme lingine alafu nitafunga session hii.
When Jesus rose from the dead.
Yesu alipofuka kutoka kwa wafu.
In Luke's Gospel 24.
Kwenye Luka 24.
He met two of his disciples.
We
read that scripture earlier.
Tumesoma hiyo hapo mwanzo.
And he said, "O fools, slow of heart to believe all that the prophets have spoken." Verse 25.
Hebu nishowe Mathayo 24:25. Luke 24:25.
Ought not Christ to have suffered these things?
26. Je, haikumfadha Kristo kupana mateso haya na
and to enter into his glory.
Na kuingia katika utukufu wake.
Beginning at Moses.
Akaanza kutoka Musa.
And all the prophets.
Na manabii wote.
He expanded to them in all the scriptures.
Akaeleza katika maandiko yote.
The things concerning himself.
Mambo aliyomhusu yeye mwenyewe.
So he taught them the word.
Kwa aliwafundisha neno.
He did exegetical teaching for them.
Alifanya uchambuzi vizuri kabisa.
Then in verse 31.
Lakini mstari wa 31.
When he was going to break bread with them.
Walipokuwa wanaenda kukata na wao.
They didn't know it was Jesus initially.
Akujua Yesu ni nani hapo mwanzoni.
Then their eyes were opened.
Macho alipotoa mkate macho yao kafunguliwa.
Then he vanished out of their sight.
Akapotea akatoweka mbele yao.
The next verse.
Mstari unaofuata.
Verse 32.
Mstari wa 32.
Did our hearts not burn within us?
Yeye mioyo yetu haikuwaka ndani yetu.
As he opened the scriptures.
Hapo alipokuwa akifungua maandiko.
And talked with us along the way. And talked with us along the way.
Akizungumza na sisi
njiani. Their hearts were burning.
Mioyo yao ilikuwa ikiwaka moto.
Now that's revelation, right?
Huo ni ufunuo.
That's revelation.
Huo ni ufunuo.
Revelation knowledge.
Huo ni ufunuo.
So number 1. Jesus taught them well.
Yesu alifundisha vizuri
sana. Number 2.
Number 2.
They got revelation.
Walipata ufunuo.
In verse 44.
Mstari wa 44.
He now met all the other disciples.
Akizungumza na wale wanafunzi wengine.
He said, "These are the words I said to you."
Aende maneno niliyowaambia.
While I was yet with you.
Nilipokuwa nikali pamoja nanyi.
All things will be fulfilled.
Lazima yote yatimizwe.
Which were written in the law of Moses.
Niliandika katika Torah ya Musa.
And the prophets.
Na manabii.
And in the Psalms.
Na Zaburi.
Concerning me.
Kuhusiana na mimi.
Look at 45.
Angalia mstari 45.
Then he opened their understanding.
Akawafunulia akili zao.
That they might understand the scriptures.
Wapate kuelewa na maandiko.
So how many times have we seen open?
Ni mara ngapi tumeona neno kufunua?
How many times?
Ni mara ngapi?
How many times have we read open?
Ni mara ngapi tumesoma neno kufunua?
3 times. Verse 31.
Mstari wa 31 mara 3
mstari wa 31. Eyes were opened, right?
Macho yao yalifumbuliwa.
Verse 32.
32.
He opened to them the scriptures.
Akafunulia maandiko?
Huh?
Yes. Akafunulia maandiko.
Verse 45.
45.
Did our hearts not burn when he opened the scriptures? 32, right?
32. Mioyo yetu iliwaka alipofunua maandiko.
32. 45.
45.
Then he opened their understanding.
Akawafunulia akili zao.
That they may understand the scriptures.
Wapate kuelewa na maandiko.
So it is deliberate.
Kwa ilikuwa ni
to see that
ni makusudi kabisa.
There was revelation.
Kuona kwamba kuna ufunuo.
That word open.
Ile kufungua.
Is for revelation.
Ni kwa ajili ya ufunuo.
If you go to the book of Acts.
Ni kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume.
Because Philip, Luke wrote the book of Acts.
Sasa Luke ndio ameandika Matendo ya Mitume.
He used that word open.
Ametumia lile neno kufunua.
A number of times.
Mara kadhaa.
Acts 7:56.
Matendo 7:56.
The heavens were opened.
Mbingu zilifunguka.
The heavens were opened.
Mbingu zilifunguka.
And he said he saw the Son of Man.
Akasema amemwona mwana.
That's revelation, right?
Mwanadamu. Huo ni ufunuo.
Acts 16.
Matendo 16
and 14.
Msari wa 14.
Acts 16:14.
16:14.
The woman whose heart was opened by the Lord.
Mwanamke ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana.
Acts 17:3.
17:3.
Paul was opening the scriptures alleging that Jesus is Christ.
Paulo alikuwa akiafunua maandiko na kusema kwamba Yesu ni
Greek word in all those instances.
Ni neno moja la Kigiriki kwenye maeneo haya yote.
For revelation.
Ambayo maana yake ni ufunuo.
Acts 26:18.
Matendo 26:18.
Paul referring to his own ministry.
Paulo akizungumza juu ya huduma yake.
He says to open their eyes.
Akasema kufungua macho yao.
They will turn from the power of Satan unto God.
Waziache nguvu za giza na kumwelekea Mungu.
Revelation.
Ni ufunuo na yeye.
So that means that when Jesus taught those people,
kwa ina maana Yesu alipokuwa anawafundisha watu hao,
they received revelation.
Walipokea ufunuo.
Say with me revelation.
Sema ufunuo.
Say revelation.
Sema ufunuo.
Say revelation.
Sema ufunuo.
So they got revelation.
Sema walipokea ufunuo.
Paul will pray also.
Paulo akiomba.
Ephesians 1:17.
Waefeso 1:17.
Says the eyes of your understanding being enlightened.
Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru.
That you may know what is the hope of his calling.
Ili mjue tumaini la wito wenu.
Ephesians 1.
Waefeso
1:17-18.
17 na 18.
Know what is the hope of his calling.
Kujua
and what is the riches of the glory of his inheritance in the saints.
Na utajiri wa utukufu wake katika watakatifu.
And what is the exceeding greatness of his power.
Na ubora wa ukuu wa uwezo wake.
Towards all who believe.
Ndani yetu tuaminio.
According to the working of his mighty power.
Kwa kadri ya utendaji wa nguvu.
Which he wrought in
kwa uwezo wake. Aliotenda katika
Kristo. When he raised him from the dead.
Alipomfufua katika wafu.
And set him at his own right hand. Set him at his own right hand.
Akamweka mkono wa kuume.
In the heavenly places.
Katika
all principalities.
Juu sana kuliko falme wote. Na mamlaka na nguvu.
And every name that is named.
Na usultani na kila jina linalotajwa.
Not only in this world.
Wala si katika ulimwengu ni
mtu. But that which is
to come. Katika ule ujao pia.
All things under his feet.
Akavitua vitu vyote chini ya miguu
yake. Over all to his church.
Akamweka awe kichwa.
His body.
Juu ya vitu vyote kanisa
ambalo
ndilo mwili wake kamilifu wake katika vyote katika
vyote. He's praying for the church.
Kwa Paulo anaombea kanisa.
Their eyes be opened.
Macho ya mioyo yao yatiwe nuru.
To see what God has done in Christ.
Ili waone kile ambacho Mungu amefanya katika Kristo.
In Luke 24.
Katika Luka 24.
Jesus opened their eyes.
Yesu alifunua macho yao.
To see what is in the word.
Ili waone kilicho kwenye neno.
But now wait.
Lakini sikiliza.
Pay attention.
Hebu sikiliza kwa makini.
Go back to that Luke 24.
Nenda kwenye Luka 24.
And we can start closing from here.
Tunafunga kutoka hapo.
Now in verse 45.
Mstari 45.
He said he opened their understanding.
Ndipo akawafunulia akili zao.
That they may understand the scriptures.
Wapate kuelewa maandiko.
Thus it is written thus it before Christ to suffer and rise from the dead the third day.
Kwamba akamwambia kwamba ndivyo Kristo alivyo akateswa akavuka siku ya tatu.
47. Repentance and remission of sins.
Toba na ondoleo la dhambi.
Should be preached in his name.
Zitahubiriwa kwa jina lake.
Among all nations.
Katika mataifa yote.
Begin at Jerusalem.
Kuanzia Yerusalemu.
So number 1.
Ndio kitu cha kwanza.
He revealed the word to them.
Anua neno kwao.
Number 2.
Namba 2.
He gave them a mandate.
Akawapa na kusudi na kazi ya kufanya, utume.
48.
Agizo 47.
You are witnesses of these things.
Akasema ninyi mashahidi wa mambo haya.
Let me explain that to you.
Ngoja nielezee.
That means he saying to them.
Ina maana akasema
you saw me rise from the dead.
Umeniona nikifuka katika wafu.
You ate with me.
Umekula pamoja na mimi.
So you are witnesses.
Kwa nyie ni mashahidi.
That should be sufficient.
Hiyo ingetosha.
If you just have to say I was there.
Ingetosha kama ningesema nilikuwepo pale.
Maybe you even took pictures.
Na jana ulipiga na picha mbili.
Took a selfie with Jesus.
Umepiga na selfie na Yesu.
Jesus smile.
Nasema Yesu.
Smile.
Yesu tabasamu.
So you have his pictures.
Unakuwa na picha zake kabisa.
Maybe the spoon he ate with you kept it.
Na inawezekana umebeba kijiko alichokula.
I will show the world I was with Jesus.
Na kuonyesha ulimwengu mimi nilikuwa na Yesu.
You are witnesses of these things.
Umeona umeshuhudia mambo haya.
Look at 49.
Lakini angalia 49.
Look at 49.
Angalia 49.
You know they had seen Jesus.
Unajua wamemwona Yesu.
Raised from the dead.
Akiwa kutoka wafu.
Right?
Si kweli?
Are you here?
Tuko hapa.
They had seen Jesus.
Wamemwona Yesu.
Raised from the dead.
Akifuka kutoka wafu.
But there's something else they had to see.
Lakini kuna kitu kingine tunajua tukione.
Look at 49.
Angalia 49.
Behold.
Tazama.
Behold.
Na tazama.
Behold, me see.
Tazama hapa maana angalia kwa makini.
I send the promise of my father upon you.
Nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu.
But tarry in the city of Jerusalem.
Lakini kaeni humu mjini Yerusalemu.
Till you be endued with power from on high.
Hata mvikwe uwezo utokao juu.
He had taught them the word.
Ameshawafundisha neno.
He had taught them the scriptures.
Ameshawafundisha maandiko.
But it's now time to know how to flow with the spirit.
Lakini sasa ni muda wa kujua namna ya kutembea katika mambo ya roho.
Deal with power.
Kwa kuna kukaliwa na nguvu. Nguvu kuvikwa uwezo utokao juu.
Verse 49 again.
Mstari 49 tena.
He said behold.
Asema tazama.
I send the promise of my father upon you.
Na waletea juu yenu ahadi ya baba.
He said you shall be endued.
Mtavikwa uwezo.
With power from on high.
Uwezo utokao juu.
The word endued means you are going to carry it.
Neno pale kuvikwa maana yake umebeba.
There are two instructions there.
Kuna maagizo mawili pale.
Number one, look.
Namba moja, ya kwanza utaona.
Now when I say look, what do you do? Everybody look.
Tazama. Kila mtu tazama hapa.
Look up.
Hem tazama.
Who is doing the looking?
Nani anatazama? Nani anafanya kutazama?
Kitendo kutazama. Who is taking the action? So look.
Hem tazama.
So Jesus is saying do something.
Yesu anasema fanya jambo hapa.
Look.
Tazama.
I send the promise of my father upon you.
Na waletea juu yenu ahadi ya baba.
Then when you have seen it.
Lakini ukishaona.
What do you do?
Unafanya nini?
You shall be endued.
Utavikwa.
The word endued means to wear it like a garment.
Kuvikwa ni kuweka nguo juu kama unavovaa nguo kawaida.
The way you wear a coat.
Namna unavovaa koti.
Or a jacket.
Au jacket.
I remember years ago.
Nakumbuka miaka
michache ile. I went to preach somewhere.
Nienda kuhubiri mahali.
Very cold place.
Mahali pa baridi sana.
But I was not told it was cold.
Lakini sikuambiwa ni baridi.
I was unaware.
Nilikuwa sijui.
But as a younger preacher.
Kama mhubiri kijana.
When you wear suits.
Ukivaa suti.
At some point in the service.
Kuna wakati mwingine wakati wa ibada.
You remove the suit.
Utavua suti.
It's just part of your, there's no reason, just remove the suit.
Bali utavua tu koti.
It's just part of the man of Godism.
Ni sehemu ya mhubiri vijana.
I'll remove the suit.
Anavua hiyo
suti. So I was used to removing the suit.
Kwa mimi na tabia ya kuvua koti.
Unknown to me.
Lakini mimi sikujua.
It was a very cold place.
Ya kwamba pale ni baridi.
That's how I removed the suit.
Hapo ndipo nilipokuwa lakini nimevua.
I gave it to someone.
Nikampa mtu mwingine.
I started shaking.
Nikaanza kutetemeka.
They thought it was the Holy Ghost.
Wakafikiri ni Roho Mtakatifu.
They didn't know is the weather.
Hawakujua ni baridi.
So and the service was still long.
Na ibada ilikuwa ndefu bado.
I had at least an hour to preach.
Na angalau sali moja la kufundisha bado.
How would I be shaking for 1 hour?
Sasa mimi tatemekaje?
So I thought about what to do.
Nikasema mimi nitafanya nini sasa?
I said, men and brethren.
Sema ndugu zetu.
Look at Luke 24:49.
Angalieni Luka 24:49.
He said you shall be endued with power.
Akasema mvikwe uwezo. Utavikwa uwezo.
That word endued.
Ile neno kuvikwa.
It means to wear something.
Maana yake ni kuvaa.
I said, give me my suit again. Let me.
Nipe koti langu hapa kidogo. Nivae.
I wore my suit and it remained there.
Nilivaa koti langu na sikuvua tena.
Don't forget this story.
What is our story here?
To wear your suit.
Kuvaa koti.
So wear it.
Kuvaa.
In Acts of the Apostles.
Katika Matendo ya Mitume.
Chapter 1.
Moja.
Again he told them.
Akasema tena.
In verse 4.
Kwenye mstari wa 4.
Wait for the promise of my father.
Ngoja ahadi ya baba.
Which you've heard of me.
Ambao nimeshawaambia.
John truly baptized with water.
Yesu Yohana kweli alibatiza kwa maji.
Verse 5.
Lakini mstari wa 5.
Not many days hence.
Lakini siku chache.
Baptized with the Holy Ghost.
Utabatizwa kwa Roho Mtakatifu.
In verse 8.
Mstari wa 8.
Say you shall receive power.
Anasema lakini mtapokea nguvu.
After the Holy Ghost is come upon you.
Akiisha kwa ajili ya juu yenu.
You shall be witnesses unto me.
Roho Mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu.
In Jerusalem.
Yerusalemu.
Judea.
Samaria.
Unto the uttermost part of the earth.
Na miisho ya nchi.
You notice that he gave them instructions.
Unagundua kwamba aliwapa maagizo.
To wait.
Kusubiri.
To look.
Kutazama.
To wear.
Kuvaa.
To receive.
Kupokea.
Hallelujah.
Hallelujah.
So he gave them instructions.
Aliwapa maagizo.
Despite the fact that he had taught them the word.
Na tumeshaona kwamba amefundisha neno.
He's not teaching them how to flow with the Holy Ghost.
Sasa pia anawafundisha kutembea katika mambo ya roho.
What is God doing now?
Mungu anafanya nini sasa?
He's building strong local churches.
Anajenga makanisa yaliyoimarishwa.
Who are taught?
Makanisa waliofundishwa.
To flow with the Holy Ghost.
Kutembea wa mambo ya roho.
To flow with the Holy Ghost.
Kutembea wa Roho Mtakatifu.
And this is what our churches.
Na hivi ndio makanisa yetu.
Are becoming.
Yanakuwa
everywhere.
Kila mahali.
The word
neno
and flowing
na mtembeo
with the Holy Ghost
wa Roho Mtakatifu.
The word
neno
and flowing
na mtembeo
with the Holy Ghost
wa Roho Mtakatifu.
So in these services
katika ibada hizi
I'll close here.
Namalizia hapa.
A good minister closes 10 times.
Mhudumu mzuri anamaliza mara 10.
So I've done it twice already.
Kwa nimeshamaliza mara 2 hapa.
Strong local churches.
Makanisa yaliyo imara.
Who know?
Wanaojua
to flow with the Holy Ghost.
Kutembea kwenye mambo ya roho.
Our churches.
Makanisa yetu.
Are learning.
Yanajifunza
to flow with the Holy Ghost.
Kujifunza kutembea mambo ya roho.
We're taught the word.
kufundishwa neno
and to flow with the Holy Ghost
na kutembea na kutumia mtembea wa roho
flowing with the Holy Ghost
kuflow kutembea katika mambo ya roho
is not one single thing
sio kitu kimoja
there are diversities
ni mambo mengi pamoja
to the things of the spirit
mambo ya roho
there are people here today
kuna watu leo wako hapa
you stopped at speaking in tongues
umeacha kunena kwa lugha
and that's all
na umeishia pale
but there is much more
lakini kuna mambo mengi zaidi
there is much more
kuna mambo mengi zaidi
some you have stopped at prophesying
umeishia kwenye kutabiri
but there is much more
lakini kuna zaidi
so you have stopped at rejoicing in the spirit
wengine wameishia tu kwenye kufurahi katika roho
but there is much more
lakini kuna mengi zaidi
some you have stopped at praying in the Holy Ghost
lakini umeishia kwenye kuomba katika roho
but there is much more
lakini kuna mambo zaidi
and this is the time for the much more
lakini huu ndio wakati wa mambo mengi zaidi ya roho
in these services there are much more
katika ibada hizi kuna mengi zaidi
In this camp meeting there are much more.
Katika kambi hii kutakuwa na mengi zaidi.
In these meetings there are much more.
Katika kusanyiko hili kutakuwa na mengi zaidi.
For our churches.
Kwa ajili ya makanisa yetu.
For our ministries.
Kwa ajili ya huduma zetu.
For all of us together.
Kwa ajili ya sisi sote.
There is a much more.
Kuna mengi zaidi.
Thank God we've embraced revelation knowledge.
Asante kwa sababu tumepokea ufunuo neno.
The word taught in precision and accuracy.
Neno linafundishwa vizuri kabisa.
Now we're embracing.
Lakini sasa tunapokea.
The moving of the spirit. And because of this,
na kwa sababu ya hii,
a greater harvest lies before us.
Kutakuwa na uzao, kutakuwa na mavuno mengi zaidi.
A greater harvest lies before us.
Mavuno mengi zaidi.
God wants us to build.
Mungu anataka sisi tujenge.
Strong churches.
Makanisa yaliyo imara.
That are charismatic in nature.
Ambayo ni ya mambo ya roho.
Charismatic in outreach.
Makanisa ambayo ni mambo ya roho kwenye kuvutia watu.
Embrace all the spirit of God is doing.
Tuchukue yote ambayo roho wa Mungu anafanya.
Some things will require explanation later.
Kuna mambo yatahitaji maelezo baadaye.
But we'll see them first.
Lakini tuyaone kwanza.
So welcome.
Kwa hiyo tuyapokee
to a season
karibu katika majira
of extraordinary things
ya mambo ya roho ya mambo ya miujiza
welcome
karibu
to a season
katika nyakati
of extraordinary things
ya mambo makuu ya roho
In our evangelism,
katika uinjilisi wetu,
we are open to the moving of the Spirit.
Tunafunguka kwa ajili ya mtembea wa roho.
In the way we lead worship,
tunapoongoza ibada,
we are open to the moving of the Spirit.
Tunapokea mambo ya roho.
In the way we pray,
namna tunavyoomba,
we are open to the moving of the Spirit.
Tunapokea mambo ya roho.
In the way we minister to the sick,
tunapohudumia wagonjwa,
we are open to the moving of the Spirit.
Tunaruhusu roho atembee.
In the way we plant our churches,
namna tunapanda makanisa yetu,
we are open to the moving of the Spirit.
Tunafungua mambo ya roho.
We are open to them demonstrations of the
tunaruhusu madhirisha ya roho
we're open to demonstrations of
tunaruhusu madhirisha ya roho
and in this conference
na katika mkutano huu
take off anything that holds you back
ondoa kila kinachokuzuia
remove all the brakes
ondoa kila vizuizi
remove all the brakes
ondoa kila kizuizi
remove all the brakes
ondoa kila kizuizi vikwazo
and yield to the spirit of God
na ujiachilie katika roho wa Mungu
visions will appear to many
maono yatatokea kwa wengi
Many will fall into a trance.
Watu wengine watanguka katika njozi, watakuwa katika njozi.
Different things will happen.
Mambo mbalimbali yatatokea.
Different physical demonstrations of the Holy Spirit.
Mambo yanayoshikika ya roho yatatokea.
For our lives and ministry.
Kwa ajili ya maisha yetu na huduma zetu.
In the afternoon I'll explain a bit.
Lakini jioni nitaelezea kidogo.
Listen.
Sikiliza.
There are some things.
Kuna baadhi ya mambo.
When they happen to you.
Ambayo yakikutokea.
Supernaturally.
Ni maajabu.
Supernaturally
maajabu
not a teaching meeting
sio mafundisho
I'll say something
nitasema kitu hapa
sometimes
wakati mwingine
what it will take a teaching meeting
what
it will take a teaching meeting
kitu ambacho ungehitaji kusanyiko la mafundisho
for 6 months
ifanyike kwa miezi 6
the move of the Holy Ghost
mtembeo wa roho
will do it in 10 seconds
itafanya katika sekunde 10
I remember someone
nakumbuka kuna mtu
his family
familia yake
been struggling to get this person to serve God
walikuwa na changamoto kumsaidia mtu kumtumikia Mungu
came for one of our meetings the fortress camp meeting
wakakuja kwenye mkutano wetu mmoja
I mean this was so who was just very recalcitrant very very stubborn and all that
alikuwa ni mtu mmoja mkorofi
got into the university and all that
alienda chuo na nini
the person came for that
lakini huyu mtu akaja
kwenye usanii. It was just a move of the spirit.
Na ilikuwa ni kwenye mtembeo wa roho tu.
And the person fell all down the power.
Na huyo mtu akaanguka kwa nguvu za Mungu.
And then said this to the parents.
Na akawaambia wazazi wake.
God has called me to preach the gospel.
Mungu ameniita kumtumikia.
It wasn't any follow up. It wasn't any, somebody I know.
Hakukua na mtu amemfuatilia, ni mtu namfahamu.
How did that happen?
Hii imetokeaje?
Less than 10 seconds.
Ndani ya sekunde chini ya sekunde 10.
On the person. That's all. Hands were laid on the person.
Ni mikono tu iliwekewa, aliwekewa mikono.
Same as Saul of Tarsus.
Kama Sauli wa Tarso.
He was going like this.
Alikuwa anaenda hivi.
To go and persecute Christians.
Ili kwenda kutesa wa Kristo.
When the Holy Ghost fell on him.
Roho Mtakatifu alipokuja juu yake.
He went back like this.
Akarudi namna hii.
All his desires.
Mahitaji matakwa yake yote.
All his plans.
Matamanio yake na mipango yake yote.
Changed in less than 10 seconds.
Ikabadilika ndani ya sekunde 10.
We embrace the move of the Holy.
Tunachukua huo mtembeo wa roho.
Let's pray in tongues.
Hem tunene kwa lugha. Tuombe katika roho.
Pray in tongues.
Omba katika roho. Omba kwa lugha.
In these services.
Katika ibada hizi.
I'm open to the moving of the spirit.
Ninaruhusu mtembeo wa roho.
Pray in tongues.
Omba omba.
Pray in tongues.
Omba katika roho.
Pray in tongues.
Omba kwa lugha.
Pray in tongues.
Nena kwa lugha. Omba kwa lugha.
Pray in tongues.
Omba kwa lugha.
Pray in tongues.
Omba kwa lugha.
Pray for your church.
Ombea kanisa lako.
Pray for your fellowship.
Ombea ushirika wenu.
Pray for your church.
Ombea kanisa lako.
Pray for your fellowship.
Ombea kusanyiko lenu, kanisa lenu.
The moving of the Holy Ghost.
Tembea wa Roho Mtakatifu.
From this session till Sunday.
Kuanzia session hii kipindi hiki mpaka Jumapili.
We open our hearts.
Tunafungua mioyo yetu.
To the diversity.
Katika tembea mbalimbali.
In the moving of the Spirit.
Wa roho, mambo ya roho.
In our outreaches.
Katika mikusanyiko yetu.
In our evangelism.
Katika uinjilisi wetu.
We open our hearts.
Tunafungua mioyo yetu.
To the moving of the Spirit.
Tembea wa roho.
Oh Jesus.
Santa Yesu.
Pray.
Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba.